ibayibhele yabana wimina ijuru munzi mubotu waleza yakalembwa aba Edward Hedge yakabalwa aba Jebros mukale fundela amwambile imbunga ya www.bibleforchildren.org ere Jesu nari kupona anyila wakabambila bazikwira bawe makanyi ajulu wakalita kuti inganda yatata akwamba kuti nkwali makaliro manji oko makaliro munzi mupati mubote ijulu ndipati winda alimwe ndibotu kapati kwinda munzi wansi Jesu wakati ndainga kuyobamba masena kuti na ndainga kuyobambira yomubambira masena ndiyobola alimwe ndizomutolele kuli ndime Jesu wakainga kujulu nalabuka kubawe bazikwira bawe nibali webelera Jesu waganda nabo watolerwa kujulu ikumbi yakamutambula kuzwa kusiwapo kuzwa chindejo bakristo bakayeya kusomera kwa Jesu kuti uyobola kuzo babweza Jesu wakati uyobola chalumuno nabatamuyeli eno chiyakuba kuti kubana Kristo abo bakahwa kata nabola ibayibhele lyamba kuti bayawunka kuba Jesu kutajanika kumubiri nkokujanira kumwami chiubunzio ibuku lyamamalino mubayibhele lituambira bubotu bwa julu mbobubede zhintu zhibotu winda nchakuti munzira ya ndene ijulu munzi waleza leza uli wonse pele ijuno jabulemu ili kujulu ibangelo abamwi basaladi bamujulu bawombaleza ujulu ababo bantu baleza bagahwa bagaunga kujulu balaimba inyimbo yandene ya utembaula leza nga ya mazwi kuzwa uwimbo lomwe ndoba imba nduwe welede nkambo nduwe wakayaswa akufutula kulileza abulowa wako iswe boto bantu bamishobo yonse amilaka yonse amigo yonse aziusi zionse akutubika mbuli vami abapaizi baleza weso chiyuvuzio chiyuvuniziona 5 akubala a 9 mapepa ama manino amu Bible azulula ijulu uti Jerusalem munzimupya mupati kapati abwanda wanze bulahu wanda wamabwe ajaspa webe kakapati amabwe mayandisi akuhumbiride akahumbiride wanda amweka amabala mabala mabotu muliango umwi aumwi wamumunzi wakalibambidwe ajibela jomwe jipati ejo zipanzi za miliango tizia kali kujawape atulange mukati eno wa ijuru ndibotu mukati munzi wakabambidwe agolide mbuli bodela anzira jakwe jakapangwa agolide kuboteha mulonga usalala wamenda abunyi bugunka kuzwa ujumo chaleza kulubazu konse konse pamulonga kuli chisamu jabumu chakasangu na kuchanwa mumunda wa Eden. Chichisamu nchiyandisi kapati chilayala mijelo yandene ili gumi ayobilo yandene mwezi a mwezi alimwi amatuhu achisamu yabumi alaberesegwa kuponya zisi ijulu taliyandikizwa nanka mwezi kupa mumuni ibulemu bwaleza mwini wazuzia julu kubota kwa mumuni kunyina mudima ogo ne baba banyama ne baba banyama mugati gajulu balandene bagaisigwa bonse alimwi babombe baupe amberere balenda akulya antomwe abashumbwa balangu zukapati balenda akulya antomwe abasune mwami wagati taku nibakuchisa nanka kunona umalundu angu asalala netulangalanga tujana uti kuli zintu zitajaniki kujulu kunyina kulwana ni baba bashajihule kunyina kukia kujulu kunyina babeji balowa vajaya ni baba bantu babishi bonse kunyina chibi jiri jonse mugati kajulu mugati kajulu aleza kunyina misozi zimwe zindi ibantu baleza balalira agambo gawusa kuli mugati kabumu kujulu leza uya kugumuna misozi ya mse kunyina luhu kujulu bantu baleza bayoba amwami kugabe kutamani yonse takukabi kusa takukabi ulila takukabi majise kunyina kujiswa kunyina kuandana kunyina malila wonse balagomana mukati ka julu aleza kuinda zionse ijiru ndyabana balombe abasimbi abapati wonse ibagazumira muri Jesu muri mubutuli wabo alimwi bagamushoma kuti abe mwami wabo kujulu nkolili bugu liitwa uti bugu yabumi ya mwana mbelele ilizwide amahina abantu sena ulibahi valembedwe mahina owo bantu bonse bashoma muri Jesu sena ina lyako nkolili ogo ibugu yabumi ya mwana mbelele majwi amubaibele amamanino ambabagani aujuru mabotu utamba alimwi moya asibwinga kabati vola oyo uterera ambe kuti vola ayoyo ujisi nyota abole alimwi ayoyo uyandisha abweze menda abume kakunyina muro bola 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 ijulu munzimu wotu waleza ikano kuzwa kumajwi aleza ibaibele kajanwa Yohane 14 akubala a 1 kusikira a 3 2 Bakorinto akubala chipati 5 chivumu chivunuzo chipati 4 achipati 21 a 22 mujiri yango ya majwi hako apa mumuni intemba uzio chipati 119 akubala a 130 leza uli hii kuti wajita zinti zili ejo njaita kuti ijibi bulumbu wajibi nduhu leza wakati ya ndaka pati wakatuma mana we Jesu kuhwa ajingano kubatera milandu Yesu. Jesu wakabola gali mune nkabela wakapiruka ujulu elyo leza kulatulekelela zibidi Jesu kuti koyenda kuzwa kuzizi zako komwambila leza kuti oyandwa leza jela shoma kuti Jesu wakandipida alimi ulapona ilaga bola mubumbu wangu akundilegelela zizi zangu kutegwa ndibe abomu wopia alimu akuba ndiwe mane ukabe kutamane kundi kwa shekupona wako mulimwana wako. Amen. Johane chipati 3 akubala a 16 kobala ibaibele akukana naleza mazuba onse.